Yo, kali kau kada terang eka sanggwa wo. Nah, ini yang nama kamu.
Abana ba Yesu, garong garong abana ba mukama. Abana ba Yesu, garong garong abana ba mukama. Abana ba Yesu, garong garong abana ba mukama. Abana ba Yesu, garong garong abana ba mukama.
Magazi gesi ba wena kuli langa wevan senda. Bantu ala kengo izangi senari ntunda. Koro munsawo. Zamun nusuluenda nekweka muntebe ndabe kufiri mu kibanda nalokoka sichatta yonze rimbu sonda baseka bansura kwanonda naima chanze rinyali onze nesitenda nikukunda Yesu wange nakupenda amagezi wampa manji Yesu wenagonda ekiwato wampa zende kazi na maganda engalo nze zenkuba gwe wazitonda wadde chika chibe chinze njakonda abana ba Yesu Galongalo abana ba mukama Abana ba Yesu Galongalo abana ba mukama Abana ba Yesu Galongalo abana ba mukama Abana ba Yesu Galongalo abana ba mukama
Mukama wampolu yimba wanzia yomubonya Ensiji yali enyigedde nga sirina anamponya Leka nonkuyimbire gwe muchonzi weggulu n'ensi Tewali kikulemerera lubeerera obeerawo ku lwange Walayi kya kitiibwa nze okuyitibwa omwana wo Si kyokka kya muwendo nze n'okubeera wano mu nju yo Kubanga waliwo ekiseera bwe nalinga sirina ayamba Mukama wajja gyendi n'onfula kino kyendi Nyimusa emikono waggulu buli ku makya nsinze erinnya lyo Mukama tondekeredde onfudde wa kikaakyo Mpita mwe mutukuvu najja nga lwaki nze seeyagala Onkulira byansusso Mukama mpulira nkwesunga
Abana ba Yesu Galongalo abana ba mukama Abana ba Yesu Galongalo abana ba mukama Abana ba Yesu Galongalo abana ba mukama Abana ba Yesu Galongalo abana ba mukama
Simuka simuka wewe muka katana kuma vivi kubulira nso chali wokwe simanyi ko choli kona yense gamba na telela zukuka famu bilocho byoli mukwe bikubuza buza kuzanyo cha muke muyembele gobutsa ko wanzali ko sule nyirirye zilyo we myoyo laba yo bwenzize maze ko mukulu tulanga muko namlondo ya katonde nja kire naza keko nimutuku vumusa isinda mabega ya naza ya naza mubutufu nchila ba ya naza natambulanga nawe nako wolanga gwe bisele bya Tenga kubandi nawe
Abana ba Yesu Galongalo abana ba mukama 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 Abana ba Yesu Galongalo abana ba mukama
Cho chiri munga roso Nemu kamu ako Kiriza Yesu yeka